olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan. O le alo le tamaita i sa pale mai le tausala o Samoa ma le Pasifika i tausanga o mawae, Mary Jane McKibben-Swenke, le wa venei ma tausala o Samoa i le State of New South Wales. Whamaunia mai lea whamtalanga le President o le Miss Samoa New South Wales, Martha Lamb Roach, i le SBS, ma ua suitulanga i le sa ave ma tausala Samoa New South Wales le tausanga taruai, Valentine Tania Tango. O le tamaita i o moe moana sa whaatoa Swenke le wufa paleina o le tausala o Samoa New South Wales ai se pepo whaamtaranga me le Associate Miss Samoa New South Wales wufa idua i o loonga lue nei moe moana i le Australian Museum ma yeiluna naunauta inga inga lue whaatasima Community Pasifika mo se sootanga i oa ma measina o loo te wina i rea nofuanga. Te lele tomai ele tamaita i tūwha ne anganu umawha fianga, pe una fasosoan yei fo ili matawai Pacific Cultural Arts Centre e umi elo na ainga. Sa awoi fo i nisi o wha amuemuenga te tere le Pasifika e wha adia i tū manganu u, ma tausini o fo i ili tauanga ai lau afele larangi na tūlanganu ai. Moe moana na wha umai ni University of Wollongong, malo na wha inuanga le Bachelor of Arts in Indigenous Studies and Environmental Humanities. O le tamaitai o moe moana, o le alo Frederick, ma le tamaitai o Mary Jane, e peo na wha iloa. Like, share, ma wha aali sau fina ngalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.